she be fly boy. Mama Maria, you're something sweet margarina. With a motocoli, benzo, abima. Baby, you're Mona Lisa, Mona Lisa. Baby, my baby, you look so sweet, my baby. Olinga Sibono, my baby. Yala Kazezi, my baby. Utani pasua, pasua, kichwa we. Paka chini mina wewe tuzikane de. Sitaji mina wewe tuwe maadui. Baby bring love kali kama chui. Baby mama, sogeza kitu nipachike. Na kama gari mekua manjiani, ongeza mafuta tutereze basi. Umenishika mateka,
mateka.
Umenibana mateka,
mateka.
Umenishika mateka mama, umenidaka mateka,
mateka.
Njima njiji baby waomba,
mateka.
Na ye baby enda kuzana,
mateka.
Baby waomba,
mateka.
Na ye baby enda kuzana,
mateka.
Dig dog, obu debu genda baby, mutima guru menu. Ding dang ding dang, uku wakana na yagwen na shika choli keo. Mutima wako twala, ayo kutereka, na yenu wako teka. Ziba go, no kudusa, baby wako teka. Rungu nipachike ndani, mpaka wasikie basi majirani. Na mashini nipige teke za hatari, ujue mimi ni hodari, yeah. Lady, oh, umenitoa jasho. Na kama hii ni kesi nimefanya, basi nifungwe kesho. Umenishika mateka,
mateka.
Umenibana mateka,
mateka.
Umenishika mateka,
mateka.
Umenidaka mateka,
mateka.
Njima njiji baby waomba,
mateka.
Na ye baby enda kuzana,
mateka.
Baby waomba,
mateka.
Na ye baby enda kuzana,
mateka.
Sweet mama, my baby. Olinga Sibono, my baby. Yala Kazezi, my baby. Baby mama, sogeza kitu nipachike. Na kama gari mekua manjiani, ongeza mafuta tutereze basi. Umenishika mateka,
mateka.
Umenibana mateka,
mateka.
Umenishika mateka,
mateka.
Umenidaka mateka,
mateka.
Njima njiji baby waomba,
mateka.
Na ye baby enda kuzana,
mateka.
Baby waomba,
mateka.
Na ye baby enda kuzana,
mateka.
Shabby Playboy,
Sound Records.